Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko ku Ijwi rya Amerika. Ku itariki ya 10 y'uku kwezi kwa gatatu, ku nshuro ya 7, urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro batanze igihembo Victoire Ingabire Umuhoza cya demokarasi n'amahoro, umuhango wabereye mu Bubiligi. Urunana rwahembye abantu babiri, Charles Onana, umunyamakuru w'Umufaransa ukomoka muri Cameroon, na Phil Taylor, umunyamakuru w'Umunyakanada. Igihembo Victoire Ingabire Umuhoza cya demokarasi n'amahoro kitiriwe umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza, washatse kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu 2010, kuva icyo gihe arafunze, inkiko zamukatiye uburoko bw'imyaka 15. Igihembo Ingabire se ni iki, gihabwa nde, kigamije iki? Nibyo rero tugiye kuganiraho. Umushyitsi wacu ni Marceline Nduwamungu, ni umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu Bubiligi. Marceline Nduwamungu, muraho, murakomeye?
Muraho neza, ndabasuhuje kandi nsuhuje n'abatwumva bose. Murakoze kandi kudutumira muri iki kiganiro.
Murakaza neza kandi turabashimira umwanya muduhaye. Maze rero dutangirire iki kiganiro ku kantu cyangwa se ikintu gishobora kuba gikomeye cyangwa se akantu koroheje, sinzi ukuntu mubifata. Nuko ukuntu ku itariki ya 10 mwatanze kiriya gihembo, ambasaderi Nduhungirehe Olivier, ni minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yatangaje kuri Twitter ko igihembo Ingabire Victoire gihawe na none abapfobya genocide. Ati Charles Onana avuganira cyangwa se arengera guverinoma y'abajenosideri, ndetse ashyigikiye, yabyanditse mu Cyongereza ndi kugerageza kubishyira mu Kinyarwanda, ndetse yashyigikiye n'ishyirwaho rya radio RTLM. Naho Phil Taylor, nk'uko Olivier Nduhungire yabyanditse, ati yaravuze ngo u Rwanda rwateguye genocide maze runayijyana mu mahanga. Ibi ngibi mubivugaho iki?
Icyo nabivugaho, icyo njya nibaza buri gihe iyo mbonye ibyandikwa na ambasaderi Nduhungirehe, hari igihe nibaza, twibaza, ubanza atari nanjye njyenyine ubyibaza, twibaza niba abavuga position ya guverinoma ku kibazo iki n'iki, kubera ko ibintu byinshi naho ngaho abijyana. Umubaza ikibazo cyamugora, igisubizo kikaba ngo n'abapfobya genocide n'abayihakana. Muri aba bantu bagihawe kuba bandika bakabaza ikibazo, cyangwa se bakavuga bati ntabwo umurongo wa Leta y'u Rwanda ukuvuga ibintu ntabwo ariko tubibona, kandi bakagenda bagakora ubushakashatsi, bakazana bakajya muri za archives, sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, ari iz'ibi bihugu araba Fransa, araba Ongereza, araba Nyamerika, izo mpapuro zose bakagenda bagacukumbura bakavanamo ikintu bakavuga bati kuri twebwe turabona hari ikintu kitagenze uko ibintu bivugwa. Icyo gihe rero sinumva impamvu buri muntu uvuze icyo kintu agomba kwitwa umuhakanyi wa jenoside. Ubwo yazabyerekana neza ukuntu bayihakanye, ariko kugira ikibazo ubaza ku bijyanye n'ibyabaye mu Rwanda ntabwo bivuga ko iyo jenoside umuntu abayihakanye. Nicyo navuga. Naho ubundi niba koko ariyo position ya leta kubibaza ibyo aribyo byose, niba abavugira guverinoma niba abavugira leta biteye impungenge, kuko ubona heza inguni cyane, ntabwo umuntu ashobora kuganira nawe kandi iyo umuhaye ingingo izi n'izi akabona zimushyiramo ahita kwa kundi bavuga kuri za media sosiyo bisigaye byarateye arakubloka ntiyongere gutuma muganira.
None se umuntu w'umuminisitiri ntabwo afite uburenganzira bwo kuvugira leta isaha iyo ari yo yose igihe icyo ari cyo cyose naho ariho hose
yayivugira? Ariko icyo gihe njye nashaka kuvuga ntese abavuga ku giti cye cyangwa abavuga yambaye uwo mwambaro wa minisitiri, icyo gihe umuntu akamenya ati aravuga ku giti cye cyangwa se aravugira leta uko yabyemeje, leta uko yabyemeje nuko abaye avugira leta byaba biteye ikibazo, kuko nta ahantu leta itazaha umuntu ngo avuge igitekerezo noneho mu kijyaho impaka byaba biteye ikibazo.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubundi iki kiganiro ni icy'abanyagihugu n'icy'abenegihugu. Uwa mbere dufite kuri telefone ni Peter. Peter, we
halo,
akabazo kawe?
Ninashaka kubaza nene yisungiye kugira bafate yuko jenoside yabaye canke abayandi matohoza bagira n'ibintu byanditswe byerekana ko yabaye, kuko nta kuntu umuntu yohakana ko jenoside itabaye kandi ibintu byanditswe n'ibyagaragaye ku bitangazamakuru byarabonetse.
Ye, nako kabazo konyine ufite?
Yego,
urakoze. Reka umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga w'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro gusubize.
Aho rwose nta guhakana jenoside kuri mwe hanaguke, ariko kuvuga ngo abo bantu bahawe igikombe barayihakana nibatwereka ahubwo ahantu bayihakana, kuko jenoside yaremewe ntawijyaho impaka uretse kuvuga uti intambara yarateye ukaba wabaza ikibazo tese muri 1991 1992 dore ni nabyo Victoire afungiye, kuko yavuze ati guhera muri 1994 na nyuma yaho abantu bapfuye twabize iki, icyo kintu cyatumye bamufunga. Ariko kubaza icyo kibazo ntabwo ari ukuvuga ko uhakanye ku bindi byabaye, aho ngaho niho tugomba kumvikana. Ntabwo rwose kuvuga ngo kubaza ikibazo cy'abandi bantu bapfuye ari ugupfobya jenoside, icyo kintu tugomba kucyumvikana.
Dufite kandi na Daniel. Daniel, we Daniel
Karame,
akabazo kawe ukagire kagufi.
Ndakumva
ye, akabazo kawe ukagire kagufi.
Ndakigira kigufi rwose. No njye hari njye nibaza njyewe ukuri kuzajya ahagaragara ryari cyangwa gute? Urabona mu Rwanda njye nabikubwiye kuva kera batorera itegeko rihana icyaha cyo gupfobya ryakumiraga umuntu ushaka kuvugisha ukuri. Ndaguha urugero, ubu ngubu uyu mwaka ushize hari umuhutu wafunzwe noneho ngo kubera we yaratsinze, ubundi hari ibintu byo kwibomberekana no mu Rwanda yari noneho we yari amaze gutsinda aravuga ngo n'ubundi ngo mwaratwishe ngo n'ubundi ngo muzaze mutumareho. Ejo bundi bamukatiye amezi 9 atashye ejo bundi muri 2017 ngo mpera zako urumva ngo azira kubera ki? Kubera ko yavuze ibintu by'ukuri. Barapfuye birazwi, ariko kuvugisha ukuri nicyo kibazo.
Daniel gusha ariko kuri kiriya ki
kuzajya ahagaragara ryari
niko? Daniel
yego karame,
ubundi iki kiganiro mu byukuri ntabwo kiri kubyerekeranye na genocide kuyihakana cyangwa kuyemera ahubwo kiri kuri iki gihembo Victoire Ingabire Umuhoza bari hugusha
yego iki gihembo noneho reka nkubwire nyine ni kwa guca intege ubaka kibonye noneho hakaba kugaragariza amahanga yuko agaciro k'icyo gikombe nta gahari nta n'icyo kimaze nicyo bashaka kumvikanisha kandi mu muryango mu mpuzamahanga yikini imbere mu muryango mpuzamahanga yagiforojwe ntigihabwe agaciro n'ubundi icyo kigamije nta gaciro kigira none ndibaza ndabaza umutima ibi nti uko bashaka kuri kujya hagaragara noneho nuko n'icyo gihembo wenda bakagipfobya kugira ngo imbere y'impuzamahanga hatagaragara ukuri bizagenda gute igihe cyose badashaka ko ukuri kujya hagaragara kubera ko habaho kugipfobya kugira ngo giteshe agaciro imbere y'abandi bose babone yuko ntacyo kimaze nta n'agaciro gifite murakoze
urakoze Daniel yego madame Marceline Nduwamungu
nge navuga ko ikintu cya mbere cyo guhesha agaciro umurimo umuntu akora ni ukubanza nawe kuwemera akabanza akawemera ubwe niba tubikora tubyemera tuzi ko turi mu kuri icyo gihe bagipfobya batagipfobya twebwe tuzakomeza dukore kuko twumva inzira twahisemo ari iyo ngiyo kandi ari ibiri uwagipfobya wese ibyo ni uburenganzira bwe ntabwo wabuze umuntu kuvuga ariko igihe twebwe twagishyizeho tubona ariyo nzira ishobora kuzatugeza gutuma abanyarwanda bongera kuvugana cyangwa se tugashimira n'aba banyamahanga bose bemera bagafata igihe cyabo bakiga ku bibazo dufite noneho bakavuga bati nyamara dore ahangaha hari izi ngingo ntabwo rero twumva kugipfobya buri gihe byaduca intege oya ahubwo no kugipfobya wa mugani ubanza umuntu aba avuze n'icyo akinenga kuko nibyo mu kinyarwanda bavuga ngo uvuze icyanenga inka ngo aravuga ngo dore igicere cyayo ubwo rero ukeneye ibisobanuro urazaze aze arebe aho tuyitanga maze aba yavuga ati dore ibi birakocamye ariko twebwe icyo gikombe kugeza ubu turagishyigikiye kandi twemera ibyo dukora
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga mbere y'uko duha ijambo Jean-Claude madame Nduwamungu nagira ngo dufatiye aho ngaho ku bantu bagihabwa yego turaza kuvuga ubundi mu muhitamo gute ariko iki gihembo cyashyizweho mu 2011 nto cyamuritswe bwa mbere ariko cyatanzwe bwa mbere mu 2012 kugeza ubu kimaze guhabwa abantu 17 babiri bonyine gusa nibo banyarwanda kwari bo busumbane nicyo abanyamahanga gusa se
oya ntabwo ari cy'abanyamahanga gusa mwabonye abanyarwanda babiri ariko harimo n'abanyekongo batatu ikindi dushobora kwibutsa abatwumva ni uko twebwe atari twebwe tuvuga ngo turagihe uyu nguyu mu kwezi kwa cumi na kumwe dutangaza ko abantu bashobora kuduha abantu bumva baragize icyo bamariye kariya karere k'ibihugu bigari bakurikije ibyo bakoze bakurikije mu mirimo bakora icyo gihe tukavuga ati muduhe kandidature abantu nibo basubiza bakatubwira bati umwe akavuga ati uyu nguyu ndabona yagihabwa ubwo hari urupapuro umuntu yuzuza akavuga impamvu none akavuga ati nanjye ntanzwe icyo gihe noneho juri iragenda igahitamo muri abo bantu batanzwe navuga ko juri itagizwe n'abanyamuryango bacu igizwe n'abantu bo hanze noneho ukavuga bati uyu mwaka turakigenera uyu nguyu turakigenera uyu nguyu ariko muri iyo juri naho nababwira ko haba harimo n'abategarugori batatu bahagarariye urunana rw'abategarugori mu bihugu mwavuze Canada Ububiligi na hano haruguru mu baturanyi mu Baholandi icyo gikombe rero iyo abo bantu bateranye bagahitamo muri kandidature zatanzwe ntabwo twicara ngo tubye tuti uyu mwaka turagihumye n'uyu mwaka turagihumye n'uyu biba biturutse muri kandidature zatanzwe n'abantu nuko gitangwa
hanyuma rero nukuvuga mwebwe urunana
hamwe na n'indi juri yo hanze abantu bo hanze
yo ishirweho nande
iyo juri iriho kuva cyatangira twabajije abantu bashaka kuyijyamo icyo gihe bavuga bati turabishaka ubwigizwe n'abantu batatu bo hanze noneho n'abandi batatu b'imbere bo mu runana
abo batatu b'abanyamahanga mwabatubwira kuko ndibuka yuko nasomye ku rubuga rwanyu rwa internet kumwe muri bo ari umunyamakuru Marie Roger Biloa
uwo nguwo ni president ariko abandi se ngombwa kutubavuga
yee ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda igihembo Ingabire Victoire kitiriwe umunyapolitike president wa FDU Inkingi Ingabire Victoire ufunze kuva mu 2010 wakatiwe igihano cyo gufungwa cy'imyaka 15 mu Rwanda umushyitsi ni Marceline Nduwamungu umuhuza bikorwa urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu Bubiligi kuri telefone rero nkuko nababwiye mu kanya turi kumwe na Jean-Claude Jean-Claude we
karame
akabazo kawe
muraho neza
yego komera
yewe ndi ngoboka Jean-Claude ibisanzwe ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda
yego
mu kagari ka Kerwa mba bakurikiye gatanu kuri gatanu izi rya Amerika nagukuraho urushinge
nuko gusha ku ngingo rero
mbaje kugushimira kuri uwo mutumirwa kandi niyo ngingo mwaganireho uyu munsi kuko ari benshi bayitegereje kandi bashaka kubimenya imva n'imvano yayo ni ukuri natwe nk'urubyiruko hano mu Rwanda nubwo tutazi intambara wenda yaba yarabaye tutazi tutabibonye ariko tukaba bamwe mu bakuru bacu mu basaza bacu batubwira amateka tukaba tujya no kunzibuta tukareba amateka yayo niyo mpamvu tugomba kugira ngo twigireho nk'u Rwanda tukaba twabazaga wenda ngo n'uwo mutumirwa watuzaniye n'icyo gitabo kugira bagiye kugisohora wenda haba hari ubuyobozi bwaba bugihagarariye mu gihugu numvishe bimubaza ariko ntabwo adusobanure neza ngo avuga ati wenda hari inzego za leta nk'izibihagarariye kugira gitabo gisohoke kibashe kuba cyahabwa uyu madamu Ingabire Victoire ntabwo yabitubwiye ntabwo abidusobanuriye neza twagira ngo adusobanure neza hari ubuyobozi mu gihugu wenda cy'u Rwanda avuga ati hari inzego izi n'izi mu buyobozi zaba zihagaze icyo gitabo kugira gisohoke zaba zaremeje ko icyo gitabo koko kigomba guhabwa Ingabire Victoire kugira ngo bamushimire ko yaba yarakoze igikorwa cyiza nagahokana ariko hasobanura neza wamubajije ko ntabwo adusobanure neza ngo twumve uko bimeze adusobanure nkatwe urubyiruko rw'u Rwanda
niko ngoboka we ngoboka ko nuvuga igitabo kandi ubundi tuvuga igihembo
nyine yaba yarahawe
ni igihembo cyamwitiriwe
cyaramwitiriwe ntabwo bakimuhaye
oya we cyaramwitiriwe ni igihembo cyitwa Victoire Ingabire Umuhoza ni nk'uko mbese wavuga cya gihembo Nobel ni nk'uko wavuga igihembo Pulitzer mbese ni igihembo cyamwitiriwe cyahawe izina rye kubera impamvu
oya
ntabwo yakibonye nuko
niyo mpamvu rero burya ako kantu umuntu aba ashaka kugira ngo asobanuze neza kugira n'abakurikiranye bumve ukuntu bimeze ko harimo benshi baba bakurikiranye ko bakagira bibacanga batazi imva n'imvano yabyo
mu magambo makeya urabaza niba hari inzego z'uru runana rutanga iki gikombe ziri mu Rwanda
zaba zari nazo ziri inyuma yuko ziri inyuma yabyo
yereka umutumirwa akubwire urakoze
wi murakoze kubaza icyo kibazo igikombe cyitiriwe Ingabire Victoire ariko ntabwo ariwe tugiha mwakoze kubisobanura neza ntabwo ariwe tugiha tugiha umuntu uwo ari we wese werekanye ubudahangarwa mu kutwereka ibyo wacu byabereye mu biyaga bigari cyane cyane mu gushaka ukuri no guharanira demokarasi aho ngaho mu gihugu mu gihugu nta rwego ruhari rudufasha nta nkuko mu twongeye kubisubiramo ni igikombe twashyizeho turi abategarugori baba muri ibi bihugu byo hanze kubera ko twasanze iwacu dusa n'abasigaye inyuma ugasanga umutegarugori nubwo bwose mu Rwanda bamuhaye intebe ariko tubona bidahagije cyane ko umutegarugori agahabwa intebe ariko bakongera bagafunga abandi bategarugori ntagire ubarengera ntagire ubavugira hatwavuga muri Victoire Ingabire Umuhoza urukiko ruherutse kuvuga ko yarenganijwe ariko bategarugori bandi bari mu nteko ishinga amategeko nta n'umwe ushobora kuvuga uti koko yarenganijwe uriya muntu ni bamurekure ahubwo mu Rwanda usanga ikibazo gihari iyo umuntu bamumanitse nyine abandi hari wagira ngo barogeze ati mukomereze aho ngaho twebwe rero twasanze ko umuntu wese urengana tugomba kumuvugira no kumurwanaho cyane cyane duhereye nyine ku byo ibibazo twanyuzemo ni nayo mpamvu nyine hagati aho uretse n'icyo gikombe dutanze ejo bundi ubundi hari n'ikindi gikombe gihabwa urubyiruko narwo ruvuga ruti turahagurutse turashaka ko ibintu bihinduka mu cyane cyane demokarasi n'amahoro n'ukuri no kuvugisha ukuri kurwanya akarengane icyo gikombe gihabwa urubyiruko cyatanzwe mu mwaka ushize mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa cumi ubwo twavuga ko cyahawe Diane Rwigara kubera ubushobozi yari yerekanye nawe mu gutera ikirenge nk'icyo Ingabire yateye kuko yaravuze akerekana ngeri yamamaze nawe yari kumurabona uko byamugendekeye
yego
niba hari akandi kabazo
dufatiyeho ngaho madame Marceline Ndwamungu nibyo iki gikombe urunana rutanga mu rubyiruko nacyo kimaze guhabwa abantu umunani nkuko rero mubivuze koko mu 2017 mwagihaye Diane Rwigara nawe ufunze duhereye hariya kuri kiriya gikombe Ingabire Victoire no n'iki ngiki harimo nanone utuntu two gusumbana kuko cyo mwagihaye abanyarwanda gusa kereka umunyamahanga umwe umunyakanada kazi Martin Desjardins mu 2013 noneho cyo kuki gihabwa cyane abanyarwanda kurusha abantu bo mu rubyiruko b'abanyarwanda kurusha abanyamahanga
ariko niba mubireba neza ntabwo niba mubireba neza ni abantu n'ubundi bagira icyo bakora muri ako karere kacu urubyiruko rero urubyiruko urebye hano ruba rutaragera kuri icyo nakwita amatiyosite ihagije kugira ngo bagire akazi bakora kubirebana n'iby'iwacu akenshi ubona baba batarabyumva biba bitarabacengera ubwo rero niyo mpamvu cyahawe abantu bagaragaza ko kuko bamaze kubyumva kandi bafite icyo baharanira bafite bavuga bati ibintu turabyumva ibintu tubyitayeho n'urubyiruko narwo ruvuga ruti tujye gukora ubushakashatsi muri ibi bintu kugira ngo twungurane ibitekerezo
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda igihembo Victoire Ingabire Umuhoza umushyitsi ni Marceline Ndwamungu n'umuhuzabikorwa w'urunana rugitanga urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ariko we ashinzwe ishami ryo mu Bubiligi n'uyu muhango rero niho wabereye ku itariki ya 10 y'uku kwezi umuhango wo gutanga igikombe cya 7 kuri telefone turi kumwe na Patrick urahari uranyumva
ndi kukumva
witwa nde
nanyita muvunyi yego
irindi
muvunyi François
L'enfant.
Yeah, l'enfant.
Nk'umwana.
Renfort. Mouvouni renfort.
Renfort, nko kuvuga
abantu.
Ah, nakumvise none. Mouvouni renfort.
OK. murakoze cyane kumpa ijambo.
Yego.
Ndabashimye cyane uburyo mwabashije kuduha umwanya wo kugira ngo dutange igitekerezo. Nakomeje kubakurikirana cyane kuri icyo kiganiro muriho.
Yego.
Halo?
Yego, ndagukurikira.
Mu by'ukuri icyo nashaka kugira ngo mbaze uyu mutumire mwatumiye. Mu by'ukuri aho ngaho twumvise ko yatubwiye ko hari igihembo bageneye uwo mudamu witwa Ingabire Victoire ufungiye hano muri iki gihugu cyacu.
Muvunyi, ntabwo bakimugeneye, barakimwitiriye.
Barakimwitiriye.
Ntabwo ari we bakigeneye.
Ariko iyo bivuze kukimwitirira, ni nk'aho baba bagashatse kukimuha.
Oya. Pri Nobel bayiha se Nobel? Alfred Nobel cyitiriwe. Ni ukuvuga umuntu bamwitirira igihembo bakagiha abandi n'aba ngaba uru runana nk'uko umutumirwa Marceline Ndwamungu yabisobanuye, bakitiriye Victoire Ingabire Umuhoza ariko bakagiha abandi, ntabwo ari we bagiha. Ye komeza. Niko ko ntuze umurongo wawe kubaye nabi Muvunyi we. Ndabarahiye rwose Muvunyi, sinzi ukuntu telefone ye igenze.
Turimo turumvikana.
Ngaho komeza rero uhina amagambo ariko.
Naimonda ndabwira umuntu.
Niko telefone yawe imeze ite Muvunyi we?
Naimo ndamubaza agisobanurire igituma imvano icyo gihe Ingabire Victoire bakimwitirira, kubera ko tumenyere ko mu bihugu byacu bya Afurika ndetse no mu mahanga ko abantu bitirira icyo gihembo ari abantu baba barakoze ibikorwa ndashyikirwa bigaragarira buri wese. Ese ni ikihe gikorwa uwo Ingabire Victoire yaba yaragaragaje nk'Umunyarwandakazi uharanira iterambere ry'igihugu cye, cyangwa se mbese atugaragariza ikintu nk'urugero, ikintu kimwe gituma wahora baharanira kumwitirira icyo gihembo? Kandi mu by'ukuri uwo mutumi uwo Ingabire Victoire, nubwo bwose abo bantu bagira kumukurikirana mbese no kumwitirira icyo gihembo, mu by'ukuri hano muri iki gihugu cyacu dukumira umuntu uharanira iterambere ry'abanyarwanda muri rusange. Ariko iyo bashatse kugerageza gusa nk'aho bashaka kugumura abanyarwanda, mu by'ukuri ntabwo ari byiza cyane. Turashaka mu by'ukuri adusobanurira, aduhe nk'ingero cyangwa se ku buryo abanyarwanda muri rusange ndetse n'abantu batuye ku isi babashe gusobanukirwa impamvu icyo gihembo bakimwitiriye.
Urakoze Muvunyi we, komera urakoze.
Sawa, murakoze namwe kuduha ijambo.
Nuko rero
ahubwo njyewe nabaza Muvunyi, ibikorwa Victoire yakoze byo kugumura abanyarwanda ni ibihe? Niba kiri ku murongo ubwo yatubwira
umenya yavuyeho.
Okay.
Yego.
Impamvu twitiriye Ingabire Umuhoza kiriya gikombe ni ukubera ubutwari yerekanye bwo kuza akaza mu gihugu avuga ati amaraso yamenetse arahagije, ntabwo dushobora kongera kuzashaka izindi mpinduka tumenye amaraso nje mu buryo bwa demokarasi. Icyo gihe yaje amatora ya 2010 agiye kuba, aza afite umugambi wo kwandikisha ishyaka rye ariko ntiryaza kwemerwa. Hanyuma mu mezi yakurikiyeho atangira bamuhimbira ibyaha, nk'uko nyine neza murebye uko Victoire byamugendekeye ni nako biri kugendekera Diane ubungubu. Barabanje bamuhimbira ibintu bitandukanye bigeze aho bigera naho bamufunze, none inkiko ngo zimucira urubanza ariko ugasanga uburenganzira bwe ntabwo uburenganzira bwe burahonyorwa. Ni nayo mpamvu yakomeje avuga ati uko byakagenda kose nararenganijwe, reka ikirego cyanjye ndetse nkijyane mu rukiko rusumbye inkiko z'u Rwanda, akijyana mu rukiko rwa Afurika rurengera ikiremwa muntu. Ejo bundi baciye urubanza bavuga ko koko yarenganijwe mu bintu bimwe na bimwe, kuko nk'abamurenganura ntabwo bahawe ijambo kimwe n'abandi, kimwe n'abamuregaga ibyo byose tukabona bwari ubutwari bwo kugira ngo umanuke uze uvuga uti nanjye nje guharanira ko ibintu byahinduka. Ubutwari bwe rero turabwemera kubera ko abagabo benshi baragerageje barafungwa, hari bade w'umushahidi none naravuga ati reka nanjye nze nk'umutegarugori. Turabizi ko mu Rwanda hari abategarugori benshi bavuga ko bari muri politiki ariko bose bakajyana mu murongo wa leta. Igihe rero ndavuga ati nyamara nje mfite ikindi gitekerezo none bakabimufungira ntavuge ati rwose mumbabariye nisubiyeho, ubwo nabwo ni ubutwari. Uko kumufunga akabyemera bakamukatira imyaka umunani akayemera, yajurira bakayikuba kabiri akabyemera, ibyo byose ni ubutwari.
Madamu Duwamungu, muvunyi nasabye abo dufatanije kugira ngo bongere bamumpamagarire, yari yavuye ku murongo yagarutse ku murongo, noneho rero cya kibazo wari ufite nawe nimba hari akandi kabazo bafite atasobanukiwe, noneho mbaye nk'iminota itatu muganire ubwanyu. Muvunyi we, Muvunyi.
Yego, ndakumva munyamakuru.
Yego, harakabazo umutumirwa yakubajije wari wavuye ku murongo, sinzi nimba wari
wakumva.
Ntabwo akumvise. None rero reka yongera akakubaze nawe nimba utasobanukiwe ku kibazo yaguhaye, mbaye iminota itatu mwongere muvugane. Reka duhere ku mutumirwa Marcelin Ndwamungu akubaza akabazo yari yakubajije.
Bwana Muvunyi, mwavuze ngo umuntu nka Victoire Ingabire Umuhoza ngo yaje aje kugumurisha abantu gutyo, niko mwabivuze? Ubwo nagira ngo mbabaze uko mwebwe mubona yaraje nko kugandisha abantu, ni gute mubibona? Kuki mwumva yaraje kugandisha abantu?
Ko umuntu iyo aje haranira demokarasi cyangwa se inyungu z'abanyarwanda muri rusange ntago akumigwa bitewe n'amategeko y'u Rwanda abantu bose bagenderaho. Mu by'ukuri ko uburyo uyu Ingabire Victoire yaje mu gihugu ntabwo bwari uburyo bwiza cyane bwo gukoresha ariya magambo ameze nka kuriya ashobora kuba
yaaa
muri rusange
ashobora kuba
bacikamo ibikiri kuko nge ndibuka
ayahe magambo ko mutatubwira yahe.
Ntabwo ari ngombwa ko nenda tuyasubiramo, ariko mu by'ukuri kuko nabyumvishe ntabwo byiza cyane, niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yafashe kiriya cyemezo cyo kuba yamufata ikamushyikiriza.
None se ubwo ayo magambo mudashaka kuvuga nariya yavuze ko n'abahutu nabo bapfuye ko bategereje ko ibyabo bigerwaho, none se si ukuri abahutu bo ntibapfuye ntibategereje ko hagira ucirwa urubanza waba warabishe yacirwa urubanza? Ntabwo ari ukuri?
Aya ntabwo ari ukuri mu by'ukuri. Ntekereza ko Leta y'u Rwanda iza kuba ari ukuri ntabwo iba yaramufunze, ari nayo mpamvu.
Ariko ushobora no gufungwa urenganywa, bashobora no kugufunga ariko bakurenganya.
Oya, ntekereza ko Leta y'u Rwanda itarengana kuko abantu bose ifata ntabwo bose ariko baba barenganya.
Reka baduhaye iminota itatu. Ubu ngubu muri kiriya kibazo cya Diane Rwigara murabona arengana cyangwa ntarengana?
Oya, icyo kibazo ntabwo ari cyo turiho, twe turi kuvuga ku kibazo cya Ingabire Victoire. Icya Diane
Rwigara nuko mwavuze ngo Leta niyo ireba niba urengana cyangwa niba utarengana, ariko Leta ishobora kukurenganya. Iyi mpamvu nari mbivuga ni uko n'urukiko rwa Afurika rwasanze Leta y'u Rwanda yararenganije Ingabire. Ubwo rero ntabwo mushobora kuvuga ngo Leta y'u Rwanda yasanze ari ngombwa kumufunga, yaramufunze ariko imufunga ku maherere.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Marceline Nduwamungu na Muvunyi Renfort, iminota itatu nayo nabahaye irarangiye. Mureke duhe ijambo n'abandi kuri iki gihembo Victoire Ingabire Umuhoza, gitangwa gute, gihabwa nde, niki, niyo nsanganyamatsiko y'iki kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Etienne nawe arategereje kuri telefone. Etienne,
halo,
wiriwe neza?
Niwe neza cyane.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje, bwa mbere nashaka gukeza cyane Victoire Umuhoza Ingabire.
Yego.
kuri yo Prix Nobel kuri yakwashimye yaronse
oh ntabwo then ntabwo ari Prix Nobel yabonye nta nubwo aragashimwe yabonye nagashimwe kamwitiriwe agashimwe kahawe izina rye
yego cyane
eh bandanye
yego yego cyane je ndaneze bishane gose n'ukuri hanyuma nashaka cyane cyane kubaza igituma atembwiriza agafungwa iyo myaka yose cyo kimwe na Diane Rwigara ibyo bintu biratubaje cyane gose abo ni intwari gose turabakeje cyane turabakunda cyane ntituvuga igituma bagumiza mu igereza bakwiye ahubwo kubafungura cyane bakabavana mu igereza kugira ngo bakine politiki baryambye
nicyo giteye cyiyumviro cyawe
nicyo cyiyumviro cyanjye kuko byatutungura umutima byatubaza cyane ko nabagumiza mu igereza atacyo bazira ibyo biratubaza cyane gose
ye urakoze cyane Etienne we
murakoze namwe
niko madame Nduwamungu ubundi iki gihembo kigamije iki
iki gihembo tujya kugishyiraho nuko twamaze kugera muri ibi bihugu dusanga hari ibintu byinshi tutazi ku byabereye n'ibikomeza kubera mu gihugu cyacu dusanga harimo ibinyoma byinshi dusanga harimo kugenekereza noneho turavuga tuti iki gikombe kigomba guhabwa umuntu uzajya ufasha abandi kumva neza ibyabaye niyo mpamvu twagihaye aba bantu ariko abantu kuko nababwiye ntabwo ari twe tubahitamo ni abandi bantu bavuga bataba abantu baragikwiye kuko urebye ibyo banditse urebye ibyo bavuga urebye ibyo badusa ibyo bakoraho kujya gucukumbura no gushaka imyumvire y'ibibazo twanyuzemo aba bantu rwose twabaha iki gihembo nicyo kigamije ukuri demokarasi n'amahoro ku buryo kari agace kacu rwose turuhuke imyaka 20 y'intambara ibaye nyinshi turuhuke kandi turebe uburyo ibibazo bibaye byajya bikemurwa mu mahoro ni nayo mpamvu Ingabire yamanutse avuga ati ngewe ndaje kugira ngo nze gupiganwa haza nyintwaro dore ko abategetsi b'u Rwanda bakundaga kuvuga ngo ushaka ngo azaze turwane turebe we yaravuze ati ngewe ndamanutse sinze ndwana ngarutse iwacu amaraso ya minisitiri arahagije reka tuze twongere twiyubake ariko duhereye ku myiyumvire myiza no kuganira no kuvuga kugira ngo abantu bamenye icyatumye tugwa muri ariya mahano no kugira ngo turebe uko twabishakira igisubizo
madamu Nduwamungu nta munyarwanda widegembya muraha uri mu gihugu mu Rwanda muraha iki gikombe uwo munyarwanda wakibonye uri mu Rwanda ni Mushayidi Deo wenyine uri muri gereza murakeka yuko hari umunyarwanda widegembya mu Rwanda uzakibona
ashobora kukibona ikibazo nuko abantu benshi abantu bandika bakavuga icyo batekereza niba cyane
yego
kuko nkuko mwabivuze nka kiriya cyahawe urubyiruko cyahawe bamwe mu rubyiruko none narwo ubu ruri muri prison nkuri agasenga rero nire yari yakibonye none dore nayo baramufunze kubera ko uwo ari we wese ushaka kugira icyo avuga bahita bamujugunya muri prison niyo mpamvu kwa mugani abanyarwanda bakibonye bamwe ni impunzi cyangwa se nyine na Mushayidi uri muri prison ariko igihe hazabone ko umunyarwanda uhagaze uvuga uti ngewe dore rwose ndaharanira ukuri ndaharanira amahoro ndaharanira ko ibintu byajya hagaragara muri kariya karere rwose nta kibazo ariko icyo gihe abantu nabo igihe tuvuze ngo kandidature zirafunguye bajye bagerageza banajye hakajisho bavuge bati dore ngewe uyu muntu ndabona rwose agikwiye atubwire uwo muntu uri mu Rwanda nawe ukora akazi nyine ukurikije kriteri tuba twashyizeho bavuga ati uyu muntu arazujuje rwose muzamuhe iryo shimwe
ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda igihembo cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza presidente w'ishyaka ritemewe mu Rwanda FDU inkingi murabizi ari muri gereza igihembo cyaramwitiriwe ejo bundi ku itariki ya 10 y'uku kwezi cyatanzwe ku nshuro ya 7 uwo muhango wabereye mu Bubiligi turaganira n'umuhuza bikorwa w'urunana rugitanga n'urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ishami ryo mu Bubiligi Marceline Nduwamungu. Kuri telefone turi kumwe na Bonfils. 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 Bonfils we. Reka da nawe telefone. Eh uratwumva? Yego ariko rero uvuga cyane uri kuvuga nk'umuntu rwose w'umutesi nuko akabazo kawe
akabazo mbere na mbere ndagira nsoze mutumirwa icya kabiri ndagira ndashimire ko iyo ntera bateye yo kuva kuba ashobora kuba bashyikiriza intwari Ingabire Victoire igihembo bakakimwitirira iminsi icyumvira namubashyikiriza ni uko bashobora kuba bashobora kujya bareba n'abandi bashobora kuba bagire bakakibagezaho. Hari benshi cyane mu Rwanda bashobora kuba batagira ibyo babasha kuba bagira icyo bavuga ariko ntibibashe kuba byabageraho. Urugero hari nk'uwitwa Bernard Ntaganda nawe ushobora kuba ntibagikwire nawe bashobora kuba ari
Ntaganzwa Benoit. Bonfils umenya telefone yicitse ndumva yaravuze umuntu witwa Ntaganzwa Benoit
andi ahubwo numvise Ntaganda Bernard.
Eh ni Ntaganda Bernard.
Nge niko numvise ubwo hari ndi bihere ko numvise Ntaganda Bernard
niyo mpamvu nari numvise nabi niyo mpamvu nashaka kumusobanuza ubwo rero none Ntaganda Bernard erega ahangaha sinzi nimba wasubiza nimba nyine muzakimuha kubera ko utari muri juri ihitamo cyangwa se nimba hari n'umuntu wari wavuga ati Ntaganda ni mukimuhe mbese ivugire
kuri cya kibazo twavuze bwa mbere abantu niba bavuga bati uyu muntu aragikwiye bakabisobanura bakisobanura none icyo gihe juri ikazavuga uti koko aragikwiye cyangwa se mbabwije ukuri tuba dufite abantu benshi ariko nabwo ntabwo dushobora kugiha abantu benshi icyarimwe. Niyo mpamvu tuba dushaka ko buri mwaka abafite abakandida babatanga abantu mu Rwanda rwose turabararikiye kugira ngo icy'umwaka utaha hazabe harimo abanyarwanda benshi kandi bagira icyo bagaragaje abanyarwanda bafite kuhaje yo gukora sibaki ni benshi twatekereza nk'ababyeyi bahora ku muhanda bagiye bagemura ababyeyi barushwa n'utuzi dutandukanye kubera se afite abana muri prison bafite abagabo muri prison abo bose baragikwiye kubera ko akazi bakora kararemereye akazi gakora bakora rwose naka gaciro ariko tuba dukeneye umuntu uvuga uti uyu mubyeyi mumwibuke
mu muzirikane kubera izi mpamvu. Umwaka utaha ni ukuvuga nanone bizaba ari mu kwa gatatu twibutse yuko akenshi iki gikombe mu gitanga iruhande rw'umunsi mpuzamahanga w'umutegarugori.
Yego bizaba ari mu kwa gatatu nabwo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda igihembo cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza niyo nsanganyamatsiko y'iki kiganiro cyanyu muri Sanga. Kuri telefone dufite Yohani. Yohani we. Wiriwe neza?
Halo? Halo?
Yego yego akabazo kawe.
Mbanze ndabaramutse.
Yego.
Imana ibazigame cyane ku ijwi rya Amerika.
Twese twese.
Mwarameze, ewe nagira mvuge amajambo make kuko mvuga make.
Yego.
Nagomba nkeze uyo mupfasoni mwiryo shirahamwe ryo kurenganura. Abahohotewe mbaze ndamukeze kandi umunda mukirize
arakumva rwose.
Nahora no mutima bati umugani mu Kirundi ngirapfa ntiburashebuja mbese utarose abantu bitanga bavugira abandi nk'uko mbe nk'umuntu aza kuyamamaza akaja mu ibohero afite ibyiyumviro bakabipfubya ngo ntavuge none wumva uwo muntu abazira iki ko twumva ngo aho hantu reka mvuga uko nyene ngo baragize ngo barateye imbere mu bintu byinshi ariko umuntu akirengana ngoma nisuri uwo muntu yishuye uti ngo ntabahutu bapfuye mbe ubuho ntibagipfa cyangwa nimbwira apfa hakagira n'uyi bakayihamba niteka none nk'uyo bareke kumuvugira nago manisiro munavuze ngo bo nta bapfuye barapfa kana munabura kivugira ni utavugiwe nabi se n'Imana irakuvugira ikaguhora murakoze mwiyambe mu biganza byinshi
yego yohanwe na urakoze
muze mu telefone ariko mu gutasha ndari kuragije wewe Imana izobiguhembe
noneho reka nzaguha umwanya mucyo mundwe ita ndabikwemerera reka tujye kunsanganya batsiko y'uyu munsi urakoze Yohani we ye
murakoze
madame ndwa mungu wavugaho iki kubyo uyu Yohana amaze kuvuga
ariko numvise kitari ikibazo
yego
gusa no kuvuga ati abantu barengana nibura hajye hagira ababavugira natwe tugize amahirwe abavuga baba benshi ubwo andararikira abandi bategarugori abatwumva niho umbwa ni hari abari mu Rwanda bashaka kuvuga ati ngiye ndashaka gushinga ishami mu Rwanda rwose ni karibu ni karibu
uraje kuvuga ishami ishami ry'urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro
rwose
namwe ariko mushobora kumushaka
ariko nawe ashobora kwiyumvamo uwo muhamagaro
yego
akavuga ati rwose ati ibintu biranejeje ndaje
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi Vincent. Vincent we.
Hello.
Akabazo kawe.
Mire neza tumaze kanyirinda.
Wiriwe wiriwe vuga cyane.
Ndabumva ntago muri ho muranyumva mwere.
Yee ubu ngubu noneho rwose uje neza.
Ah. Okay ndamukirizo mutumire.
Arakumva pe.
Mukomere mukomere cyane nagira ngo rero gere icyo na terera kuri iki kiganiro rekare nagira ngo mbabaze ese igihembo mwaba mwabikiye ndabire zigitwari ko tubona dukurikirana politike yiwe kuva kigera mu Rwanda ese yagiye akoresha amagambo isebeza
vugira muri telefone neza vise
narindimo ndavuga ati twagiye tubona amagambo amwamwe yagiye akoresha asesereza nk'abanyarwanda dukurikije ibihe twagiye ducamo mwebwe mukaba murimo mugena ibihembo wenda byitiriwe izina ryiwe kandi dukurikije twebwe mu bihe twagiye ducamo n'amateka aho tugejeje akenshi dukurikirana politiki tugabona nta kintu kinini yaba yarakoze n'amagambo yagiye avuga ariyo yamutumye bamushinja ingengabitekerezo ya jenoside kandi biragaragara kandi birumvikana ntabwo mwaba muri inyuma yiwe cyangwa se abandi ari nk'ibikoresho byanyu kugira ngo wenda bo baze bavuge ko baharanira demokarasi kandi buriya atari byo twebwe ko tubibona nk'urubyiruko ahubwo twebwe tubona yuko demokarasi atari ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko yaje abivuga nibyo koko wenda mwebwe mwaba musoma amateka mukabona abahutu nk'uko mubivuga ngo barapfuye ariko nkatwe nk'abanyarwanda batoya amateka dufite ahatugejeje kandi turabona ko politiki hari ukundi kuntu yakinwa idashyizemo wenda ubwoko tukaterera intererano nyine ituma abanyarwanda dutera imbere kwishyira ukizana hanyuma wenda ibindi bikazaza hanyuma turimo nari ndimo ndababaza nti rero se mwebwe mubona icyo gihembo cya bagifitiye akamaro akahe ko kazatuma wenda hari uburenganzira byazongera akagira uburenganzira muri politike iriya myaka atayirangije murakoze
vise ubugumye ku murongo ubugumye ku murongo kuko akabazo gasa n'akangaka ubajije kigeze kuganirwaho n'uwarubajije n'umutumirwa noneho duhe ijambo madame Nduwamungu muvugane nimba yifuza ko muvugana
rwose ndifuza ko tuvugana kuri najya ngo maze akabazo gatoya gusa kuri Vincent amagambo ya Victoire bamuziza no kuvuga ati hari nabahutu bapfuye ariko ubu ngubu politiki y'u Rwanda no kuba ko ngo nta moko ahari Vincent muremera ko nta moko ahari mu Rwanda
vise
icyo mbona cyo nk'abanyarwanda ntabwo amoko twayashyira imbere dukurikije amoko ibyo ba data na basogokuru baciyemo kugeza n'izi saha ukaba wavuga ijambo rimwe nk'umunyepolitike ukaba wagumura abanyarwanda ukabasubiza muri rya curaburindi ndumva ahubwo nk'abanyepolitike bafite urundi rurimi bavuga ukundi kuntu kugira ngo bizabashyitse kuri ya ntebe bashaka ariko twebwe bataducanishijemo nk'abantu batoya turimo tura
akabazo gatoya kubera ko baduhaye iminota mikeya cyane
yego
none se ubu nka perezida wa Repubulika iyo yasabye abana b'abahutu gusaba imbabazi abo bana b'abahutu mubabwirwa n'iki kuko kuri nge ndabona kuvuga ngo ikibazo cy'abahutu ntabwo tugomba kukivuga cyangwa abahutu n'abatutsi n'abatwa nukugihisha kandi kikazongera kikagaruka icyangombwa ni ukukivuga buri muntu ntagire umuntu uzira uko yavutse ariko ibyo bintu bikajya ahagaragara none se ni gute mwavuga ngo Victoire Ingabire yaje iryo jambo ry'ikinyarwanda
ryanjye
kugandisha abantu avuze iby'abahutu n'abatutsi ariko perezida nawe yivugiye muri disikuru asaba abana b'abahutu gusaba imbabazi ku byaha byakozwe n'ababyeyi babo none se icyo cyo muragifata gute
Vincent
wenda kumva
yego uvuge wanzura kubera ko iminota nabahaye tatigiye kurangira
iki akandi ikindi nasorezaho
yego
narinde mumubwira nti abo ngabo wenda bakina politike yo hanze bagerageze bashyiremo discipline dukurikije aho tugeze twebwe nk'abanyarwanda batoya nitwe dutegereje politike mugire imvugo mwavuga kugira ngo muharanire za ntebe zanyu muharanira kwicaramo ariko natwe biduha amahoro nk'abantu b'abanyarwanda icyo ngicyo cyazavugwa mu bindi biganiro ariko nawe ufite aho wageze sinumva ko kuba uri hanze ukaba uvuga ngo abahutu barapfuye abatutsi barapfa nta naho uragera nta ntambwe uratera urumva hagati aho ngaho byaducanishamo nk'abanyarwanda ya shuti yanjye twarimo dusangira bigahita bituma tugira amacakubiri ugasanga twibonyemo ya moko ndumva rero mwebwe mwazajya mugira imvugo kandi
ariko nababwira ko igihe cyo muravuga ngo bizavugwe umuntu yageze ahagera noze ubwo bizavugwa ryari kuko utegereje n'imyaka ijana yashira buri gihe dusasiye ku kibazo twese kitureba buri wese ntihagire uwemera kukivuga none ubwo aho mvuga ngo ugize aho ugera haba ari hehe haba ari mu myaka ingahe
okay none icyo gihembo kizamuzanira akahe karusho kazatuma ava muri gereza
oya si ukumuvanisha muri gereza ntabwo aricyo twagishyiriyeho kugira ngo twemere ubutwari bwe yagaragaje kuko yaraje avuga ibintu bigomba kuvugwaho ntabwo tugomba kubihisha buri gihe guhisha ibintu nicyo gituma nyine twongera tugasubira mu bindi bibi kuko igihe uvuga ati no hano ntukoreho hano ntukoreho abantu bakomeza bagenda bababwa ariko atari mu mitima yabo bafite ikintu kuvuga rero ngo nta mutu uriho nta mutu uriho ibyo kuba ari ukuri
ntabwo ari ukwisuka mu muriro
umuriro wuhe abanyarwanda tugomba kuvugana ntabwo ari ukuvuga ko niba mvuze ijambo mugomba kunshyira mu muriro icyo kintu tugomba kukirenga ku buryo tugera aho tuganira imbona nkubone ntawe uniganwa ijambo kandi ntawe uzizi cyavuze niba harabaho
ntabwo kuba intwari ari ukuvuga ibyo ubonye byose byakomeretsa abantu none se ukomeretse ba bantu ukabacanisha murumva waba urimo uraharanira iki
none se ubu niba bakomeretse niba bakomeretse n'ubu ngubu kutabivuga gukemuye ikibazo gutyo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda Vincent na Marceline mbashimire gusa nanjye nishyiriraho agakeregeshwa kanjye iyo urwaye gisebura gitsirima kugira ngo kivure neza. Ijwi rya Amerika dufite Diomede kuri telefone ndibwira ko ari we ugiye kudusoreza iki kiganiro ku nsanganyamatsiko y'igihembo cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza cya demokrasi n'amahoro. Diomede we.
Yego tamasha kamindi muraho ngaho cy'i Amerika.
Yego turakomeye akabazo kagufi ya cyane dushigaje gahe gato cyane pe. Akabazo kagufi.
Munda mugize mutumire.
Arakumva pe.
Mukobere mukomere.
Yego lego nashaka ndabanze so gutera imige yawo gashimo warose.
Diomede ntabwo hano nta abo turi kuvugana nta muntu wabonye ko gashimwe ahubwo turi umutumire nu umutumire ni numwe mu bashinzwe urunana umuryango utanga ko gashimwe
ego mbe nijana mibarize mbe kumwe mushinzwe urunana kugushimwe utangwa iwanyu cyanke iwacu mu Burundi mbe wo mu gihugu cyacu cyo Burundi mwoba mutiganije iki iki tujanije kugira mugira mburaye kugene mu mushinzwe mu Burundi bwacu uko twumvise iwanyu ko byagende neza mwoba mufite ubuje kita cyangwa mu buryo bwo kongana gute kugira natwe dufitwe ino mu Burundi murakoze
urakoze Diomede we.
Icyambere navuga nuko navuze ko abategarugori batwumva bashobora kuvuga bati natwe dushyize hishami ariko nyine tugakorera hamwe kuko nurunana mpuzamahanga ubwo niba hari abumva bashaka gushinga ishami bagomba kunyura kuri abo basanzwe bariho kugira ngo turebe ukuntu twashyira hishami kandi niba mu Burundi muvuga muti hari umuntu wakagombye guhabwa icyo gihembo igiye turanshi igiye za kandidature zisohotse bavuga bati nimutubwire umuntu washobora kubona icyo gikombe icyo gihe muzajye musubiza maybe bikorerwa kuri ubwa rwa internet icyo gihe uyu munyamakuru turi kumwe atugiriye neza twaza musaba kaganiro tukabwira abo bantu bose bari kutwumva tuti aha za kandidature ni iki gihe nimuzitanye naho abandi bari kutwumva baba bavuga bati turashaka natwe gushyiraho urunana rw'abategarugori ubwo mwatwumvise aho mwadusanga mwareba ku rubuga rwa internet rifdp@iwndp.org ubwo mu kinyarwanda neza mbivuze neza mu kinyarwanda ndabona ntari kwigwaho neza ariko ni rifdp@iwndp.org ubwo icyo gihe murajyaho mukareba aho umuntu ya telefone kugira ngo atugereho
none yego ubwo ngubwo ni ukuvuga yuko kandidature z'umwaka utaha muzatangira kuzakira ryari
itangazo risohoka mu mezi ya 10/11 noneho zigatangira kwakirwa kwa 12 tugashyiraho n'itariki nyine ntarengwa kugira ngo bihe n'umwanya abo ngabo bagomba kubisoma no kugira icyo bazivugaho kugira ngo nabo babone igihe baterana nuko ubwo tugakora nyine uwo munsi mukuru wo kuza kugitanga ku matariki yegereye uriya munsi mpuzamahanga w'abategarugori.
Iki gitekerezo ndagitanga mu bankuriye bakuriye iyi radiyo noneho nibabona ari ngombwa ko bazabashakira umwanya w'ikiganiro muri iki gihe muzaba murimo mwakira amazina y'abashobora guhabwa iki gihembo Victoire Ingabire Umuhoza mwaka utaha bazababwira.
Murakoze cyane.
Namwe murakoze rwose Marceline Nduwamungu nibutse ko uri umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abategarugori baharanira demokarasi n'amahoro ushinzwe ishami ryo mu Bubiligi. Ahangaha mu Bubiligi niho habera umuhango wo gutanga igikombe cy'igihembo cyitiriwe Victoire Ingabire Umuhoza. Ni igihembo cya demokrasi n'amahoro. Mwese uko mungana ndabashimiye cyane. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukanya muminota menako mumasogonda agera ku 10 na makuru avunaguye murakarama.
Iri ni ijwi rya Amerika.